yeyote ambaye ameanza kunizuia au kuniingilia kati yangu na huyu msimamizi. Pia naomba wali